studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare sappo lewru fevrier hitande 2017 sappo jeddi yamde yabori masilima chapande nay e joyi usman nyali buldo kabaruji do salim juwarato ogi jande to ono e jam sakirabe on computer de wiide boddu mawdo dido bo fedde jokkiti tonde kaldal aljengal fuddi beta ko obama ko fanda kawritangal fa be ndara dabreji kisino jam hebirte lengal kawrital gouvernement mali hejjabe algeri ndara hono watte fa golleji kaldal e kawrangal jawa yalla jam an hebe wi ministre hakkune made e leede godde kabaru nokkuje men de ana kani hunjanede hore law bali kumeni de nedda ko kulliti ana jidi fa birede milliard ngaji temedere e chapande jeddi didi sefa le hitane 2017 ne e wi de bale ko yata million tati bi adama kani daranede le himbe ujinaji nogay e jetton e temere jienon dartube lamu be temede jetton e chapande joyon e jetton bama di jabuji ministere kumeninde goldide lamude hokki kenya wi mabbe nokkuje chapande jeego e jenay kebay gollobe yodi woni sembe kabaruji di hande bismillah modon hedaade si jottamani batu mawdo dido ba fedde jukkiti tonde kaldal gadangal aljingal ana wondi e waddede hande bamako militaire en pelle ci nyininde kaldal gal kanye ministere en leede gondude fa baade fa jam hebe fu kawri e batu o faanda kawri tangal yo fa be ndarta dabareji guddi mbawdi wadde fa jam hebe le leedi meden di fa fambe do kede usman dikko
hejabe gube ciñide kawrangal fu ana bamako hawrde o batu mawdo fedde jokkiti tan golle kawral aljengal o batu mo gube bannode kabode dartuno de kewde faabato hokkude golle o yakawere hono gouvernement ni derentino aljeri o du suudali taadefi e ko finkini godudum le golle kawrangal joga horebe gube bande kabode ana gikkani cakite o do batu ko heewi hebante jogalo hono wayde hennude fay goto serani so dum wadali tan wala fu ko onawri lebbi sappo e jetti tiagal ko kawral gal sinina ko yengi god magal ana fewte e tidalaji kewdi gade cinyinde de hendu fu hayfi wonde latade sababu taade fi golle o e on wati hore kabaru wadi de inare ana wonde yarde tiagal torraji du ana gondi e wada watta
tiagal o batu gouvernement o anani bamude dabareji fa golleji kaldangal jawa e wi ministre gon hakkune mali e leede godde kabaru tidalaji gon ile leedi men di ana kan hunjenede hore fa gasat ka waden watede fu fa golleedi njaawa yalla jam an hebe le leedi men di kede ko Abdoulaye Diop wi Mariam Mayga do facitan Ousmane Diko
l'accord depuis sa signature
ile kawrangal sinina mosalaji kewdi kebama le hen bangal beedande dole denagu leedi mali kany e gotu mbaku mudun men dulladu tidalaji kewdi kebama le jengigol golle magal hono tidalaji ngodiri ele kala ko ay tongade ele dabar deere ka tidala mawka tongika e jengigol gal do kawral joko batte de inare dengilele nokkuje de waawali faabade jengigol golle kawrangal faawarde e dabareji bamadi yono noddi jonnarano ni kawradi du e domu e dum wadi se gouvernement mali yeli latagol odo batu ga e hore fafa bo gede e jidume en godi e ley dabare defu yalla ana pamana no jengigo golle kawrangal latorto e dum wawi waddande du yitude hono no golle kawrangal yawdinite fa nafa bibbe mali fu
cet accord pour bénéfice de l'ensemble des maliens
hejjabe aljeri e kaldangal kulliti ana jonnori kabaru lobbo yaltalingal kawrital wi mabbe tiagal o batu dabareji kisi kebede fa golleji kaldangal ngade kede ko ramtan lamamra wi Mariam Mayga do facitan Ousmane Diko
nous avons le devoir mais aussi la volonté de
medan kani golde menen jogi anya du hewtudinde de dejere e deurentina kasindina dum ele golle ana bado lebbinoga hande kudde kewde de bawa ka sifede ze hala wardi non gollama pamanama dum miden gondi e gollidinde le tibaraku e adadade fa hakilo tongado lilata gol karo aljengal gal en dulla wana kibongal ka lato e gal wawi lata du tawe gal hibbidali ka wonko yiti ni ele golle do majum men gondini holitinde men fu miden kumani no kawrangal latorto men je goddum ko wawi latade tiagal dum wadi se batu handen do latide batu didebo ministre en an jogi korsa edi batu jujure sabe miden gikani cakite o do batu jogalana wawi hebede fa hunca tidalaji hebadu no dum yara yas le golli dal kala yalla jengi go kawrangal an lato
mi da keji bibbe adama de kolliti taade fi golleji kaldangal ana yembini fedde FIDH e AMDA sukoliti torraji jabbiti din gondude wade le leedi men di anameti yonki mabbe wi horebe de bale jaabuji dabbereji jawni ana kani ndartede Dirisa Tarawere won e fedde gollidal FIDH e AMDA sikede ko wi Aliou Sidy Bé do faccitango mumin sendebu.
Mido mila hitane 2016 yo hitane ne bonandaji di heewi ilati ke sababu itude yonki civilien e soldatien dun yo kabaru kul innido den kalde hala soldatien yo ko leydi amé e mangal pade babo tobe be wala fu momin bawi hollitinde mo woni sababu bonandaji di ka sababu maji anan keewi mi sefikino do rafi yirware le golleji talkuru kawrangal ka ana hani hollitan wiide pelle de fu ngala anya yirwere golleji talkur kawral aljingal dabaremu ana pawi do habo tagguji bondi dum wallami huncande hore bonandaji di kanye nabude gadube bonandaji di yeso sariya
o botu mawdo fedde jukiti ton kaldangal an wondi e wadere joni balde sedane keddi fa botu dentino himbe mali himbe leedi di fu wadde le lewru mars waroru ndu golleji no o botu dentino himbe mali fu wadirte fuddi kenye haldu ame mawnde ana wonno do haldu ame mawnde kenye dum haddo hala mudum wonno tidallaaji gondi le mali e wi honjo tobe yo gabe ko hani wadede o botu ana hani dara nedde law pati patu o laato mere sakirabe andon fa beedro don fa modon baaji ewdi kabaruji fu martino min kumpodu woni emi joji mo e golleji di do bembe amen Facebook e compte Twitter le hitande 2017 ne be kolli wiide ko buri milliyoji tatibi adama kani faabede o kabaru andinama kenyen le fuddugol golleji kanum le fuddugol golleji kumini be faabade ONG ngaji di anandat e faabo tobe milliard ngaji temeder e chapande jeddi e didi se fa le hitande 2017 ne fandarano faabade himbe gombe le tidallaji ko yaada bale chapande joyi Nations Unies kumini be nedda ko ONG ngaji leedi men di e leede godde fu kawri e ngal kawrital kedde he Samba Alhamdu Babi secrétaire général ministère hin e yurmende e daranade nedda ko wi Juliette Koulibaly do faccitango Mohamedou Samassiko.
L'année dernière, si on était à peu près
millions de temps et tati et chapani tati et jetti calice dollar, hertana, haki, millions de yimbele, cassindinibe non balaji, hika, azar cassindinibe, nabi fa millions de tati et kufavi, wakanikals on ne, yo millions de temps et didi et chapani gene et tati calice dollar, then imadengal kabutal, yondaru de pabot of a lady malibe, unchando horekabar mudu, he yoji tati golden goody, arandarande, you watan the haki yimbele cassindinibe mala, ngonbe der nukuji, would be fufu yi de toraji, sabit a large lady. Tido berende yo sibinde kabaru chuudi dogotoro chuudi l'école e kanye hawjagul mabbe tato berende yo dawrudi no be mbawata bamtude ko e mabbe
prendre en compte leur résilience
jabu concours ngaji natugol lamu dum wona fonction publique hokkama le himbe ujinaaji noga e jeddo e temere jenon dartube be temere jeddo e chapande joyon e jettom bama dum eta wede nokuje chapande jeego e jena kebay gollobe chapande nayi e didi du ngada e dartube noga e jeddon be du tobe aadi andaka kibtobe de kibali nanno ministere gollirde leydi meden di kanyu andini o kabaru kenyen kedde ko madame jarara kital wi yerube amem ortem do faccitango mumin sendebu
a l'issue des concours 750
jegal dadondirangal dadondirobe temedoro e jeddo e chapande joyo e jetto passi rewbe temedido e chapantato e jeddo anali mabbe e dum wara le temedere fu ko buri chapantato e goon pasube kanye lojabe tato e dum wara buitane chapantato e jenayo le temedere fu gollirde chapande jeego e jenay kebay gollobe chapanay e didi le majji hebay dadondirobe dum taykitama diplome ngaji sapo e joy bayltama e nokule dukke ande kabaru chellal ande kese demal golleji nokuje e ozofore e andan be kabaru chellal isingaji yigaji maadi nokuje jokkobe gollobe izingaji maadi nokuje fawarde e haybobe gallu e jawdi kanyu e doanye e
du trésor et de la douane
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sirabe jandaro en kabaruji gondi le region gaji men di en puddan le region Tombouctou o nenno mobile doctorore ber kasar lawli hebi dum kenyen le hedde gendi nodirtende erinji erinte jeff nenno onoku e ber kilometre ngay chapande tati neddo goto heddi hen dum wonno so fere o rewbe doctor en taton dum barmi nenno minisma ana wondi e sawrde be wawtu joni o jaran le region kayo balé rewbe yiriba bugu le lam sadjo lonjo ini walde hesere kenyen nodirtende ko katu nyogonta la nenno be rewbe ciejjedi ana anni wadde golle sardineji be dartandu yala yiriwer ana wada li nukku je mabbe de en jaran le region segu o nenno to segu do beta ko onno kur heere hurbe tama kande daranade hokkude sukkabe hakkilo lobbonde daranto sukkabe keba don janga kanye fa keba golle du ministere kumininde golle e jande golleji do gollidal gollede kumininde antare hebugol sukkabe golle kanye e siwsi contacte mojininde en jaran le region sigas o le cercle kuccala ko buri himbe temede ko buri temede dido e chapande jeegon ameri en deale e gelle kuccala limtase tongale windande le nde windande kiri 2002 itti hokki kenyebe ameri en en nokuji e wi horebe o golle nde windande beydenan be ameri en fina tawa dole waddan dufabe andondire be dukkindira juude be gollide sakirabe do kaddo di kabaruji hande ka kedde hedan no wowe aljumaare fu yewtere rewbe nde ana yeso wassalam. Sit on the money.